Phatha kahle inhliziyo yakho. Ahlulekile bona. Phatha kahle inhliziyo yakho. Ahlulekile bona. Phatha kahle inhliziyo yakho. Ahlulekile bona. Phatha kahle inhliziyo yakho.
Thank you.